Lumumba mobilization muntu mulungi nyo azina ne bayimbi obanuwagi simanyika million ya azina nyo
Dr. Tango Doi inaku mbadde simanyi nti yegomba amazina gange naye nakitegedde nti amazina ageegomba n'ekyo tekigenda kungaana kweyongera kuzina kubanga okuzina kuli mu butonde nkwagala bwabanga yo okuzina kwa mulema ajye muyigiriza okuzina kubanze nasoma neje nasomera banjigiriza okuzina nayo yalibeeranga lesson nti muyina okuyiga okuzina so ajye muyigirize naye nalisabye akirekere awo mwami Lumumba analowooza ki.